imele siyakushiyisa imele ungasabi ngizokhwela eshi bathumele ushukele liyabhala liyacisha ipensela eshi bewahlula ukugibela sokushiya amasosha azokumela eshi wahlula ukugibela eshi sokushiya amasosha azokumela. Amasosha azokumela eshi akuhlala ubukele amasosha afikile azoyimela eshi wayisusa uzoyimela soshisa kuyoshunqisha imela eshi mkhelele pensela shibobo wangena umangela eshi sikorrect to my bed uyambona uvalile uyabhele eyi siyogrika ngejet sibashaye babhukha amajet sibuyele emuva back to the roots sashaye all star leboots awuthebe kula boot sisabadudula hood uBrenda sese-street njenge-root eshi saswela ama-ubi hleve sakhuthuza kusheshelisa spina bogulube eshi sajayiva amabhutsha kuphanda amapansula ibhari mayibhede yabhathula eshi sagibeli local siya kuma-social i-event iparty ichila sibhesha eshi buthana amasenti ziyawakasesha yothela ama-set kuyoshaya ama-dance eshi ayinani ama-shet gqokana ama-specs inamba namba iphumile sothenga ama-dash eyi ekufuneka i-cheri sibakuleka imeli siphenduka amabheji sibonele ushezi Sakshiyistimele ungasabi ngizokhwela bathumele ushukele liyabhala liyacisha ipensela bewahlula ukugibela sokushiya amasosha azokumela wahlula ukugibela sokushiya amasosha azokumela gibeli isitimele sakushiyistimele ungasabi ngizokhwela bathumele ushukele liyabhala liyacisha ipensela bewahlula ukugibela sokushiya amasosha azokumela wahlula ukugibela Sokushiya amasosha azokumela Siyakushiya isitimela ungasabi ngizokhwela.